Chocolate, you are me, wewe ni kwa sababu.